Vuke ekuseni phanda imali soze nilala laya ndlala ndimatasa nxiba iblok fike esitoni bethi ivesi waya silala ndimatasa thenga utywala senza umculo sitsala igani sibiza imedi simatasa khona isitoo khona iwashi khona imedi khona icash nomatrasa hayi incasa senifake nefafa uamalo sanxiba qha uthi apha komuzoza nobabalwa sikwigige yospini qhasivaya nerider ixesha liyavaya ndihleyangokubona qhando nqena uringa yingxaki
ndingatshasa Dasa,